Ayo, what's up, features? It's your favorite girl, Pam. Got you to 254, Kare Kamero. And I'm hanging out with the super DJ, DJ Gates 254.
Let's interact on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Gates 254.
Oh, you went to the tower, she'll walk.
Oh, you went to the tower.
We baba mumbi wande negoro mpai nyenjero Bombe goku inagera, bombe kogo kumagia Kogu itera ngogea kubaba antena ogu wa magerio zageria kweza babo kazara gani Bampendera marinya ntonya baga tonya Bebongwa bamenyore ntungataga etago jeoba shama
Ayo, hey, what's up, features? It's your favorite girl, Pam Gatch, 254 Kare Kamero And I'm hanging out with the super DJ, DJ Gits, 254
adima Oke haroro kia Potiri oke koria ke oria Gai moradimi Dadi morege Shiariruo, ashari make motuaruo Jabez wa kerera, jejeri aretua Na ujehererie, ruoga iyo dadime Ujarara merie, mehaka ya kwa
Let's interact on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Kids 254. At DJ Kids 254. At DJ Kids 254.
Vio sababu ya jina langu, wala sio sababu mi ninafaa. Najua sio sababu ya sadaka zangu, umana ndio bado nina shangaa. Nilijua kwamba nimeshapoteza nafasi. Mimi ni nani Bwana, nakosa neno kusema. Unisamehe, sikujua unanipenda hivi. Umefanya bure, sawa na upendavyo. Umeruhusu niwe vile upendavyo.
Nitakushukuru tu kwa neema, asante tu kwa wema. Nitakushukuru tu kwa neema, asante tu kwa wema.
On the mix.
Maisha haya inapita tu, hali ya sasa ni kwa muda tu. Ushindi wangu ukaribu nami, tetezi wangu yu hai. Sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo. Silalamiki wala sikufuru, najua ni darasa napitishwa. Imani yangu ipo kwenye kipimo, najua nitapita tu. Sitamani ya wengine wala sijilinganishi, najua wakati wangu upo. Siogopeshi na mapito ninayo yapitia, na mwamini yule aliyeruhusu nipite. Sitabaki kama
da ikuru kai derero iradero na idowero hatare modu ge moria ke olia Mushara wa meya lege kuo Na niega kenye tuli kia Na kengire konke nene Gakyo ya kango nduga koa Gatolera mothe teli Rute ingongo nalia tino Woyire tuweke oro hiyo Ya mawe ya makoa Maugi uka
Yandutiwe mwadho ni watu mire Goro ya kwege mwe
hoko
Kenene mugohore tumashegera ak quiero ver tienen nada yo vine wa con el more modo wa tuere wa coño con yo to a vire cuige ha acabata na oro na gai coro kai tero y na tero na tuero hasta el modo que moría que oría vive 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 Give it to me, mother, ni watu mire Goro ya kwege mwe Uwe rutire neguwa okwere Ketorire natayo Hale hadwe kitu watetire Okia deka ni more Give it to me, kai Give it to me, jeso Give it to me, roho Give it to me, watato Marutire we royo Na minyoro ondikoma Omo kaka dirikania Mushara wa mehi nege kuo Na nyega kenji tuandikia Hana kigire kukinene Gakyo ya kago duga kwa Gatuarira mudejeri Dute iwako na reachino Oire tweke oro hiyo Yamari yama kwa Give it to me, give it to me, give it to me, mother, ni watumire, goro ya kwege mwehoko, uwe dutire neguwa okwere, etorire natayo, alia hadwe kitu odetire, okia deka ne mwere, give it to me, give it to me, kai, give it to me, jeso, give it to me, roho, Give it in your tattoo, my tea, oh, yeah. Walk in your kit, your horror, my shagger, my door, and Tony Coma. And I had to get one to be, oh, get the candy more. And I had to get all the way, yeah, oh, get the candy more. And I had to get all the way, oh, get the candy more. Leu no nya batero oro na dikoro keiterero ira vero na ituero atare modo ke churia yo kine tewa mada ni watu mire goro ya kwege mwe hoko na mana ma uedu tire neguwa okwe ke torere na tayo ade hande ke tonde tire okale kane mure
He's an awesome guy. I mean, he was such an awesome son.
Such an awesome guy.
And I'm never lonely. I mean, he was such an awesome love. He's an awesome guy. And I wanna tell you to the world. Ili wajue ni wewe. Kama si wewe basi nani? Askia la dilodi yako kwa njia anataka kodi. Ni wewe uta provide. Na nina ngori moyoni zinanijaza wori. Ila nitakuwa fine. El Shaddai, ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai. Every day is an awesome day. Na vile unanibariki, hata mimi sielewi. And every day, you come through in an awesome way. Hakuna dhiki, nimepata rafiki, rafiki wa kweli. Na kuna kaloni mahali, kana nijaza wori, ni wewe utaprovide. Nina mahali na tamani kulipia mpenzi Sote tutakuwa fine Na madakitari wanasema hali siyo hali Wewe unajua tai Na hisi nguvu zako kwa mbunu I will call you when Shaddai yeah. When times get rougher Baba ni wewe nategemea When my road gets tougher You never leave me alone, no, 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 no Lord, you are my all, Mbona ni kuwache na kupenda Yeah, yeah, yeah
Shatai, yeah
Ukona kile minadai Ulinipenda hata kama misifai
On frequency 90.1 comes a station that inspires, a station for the people and by the people. Ladies and gentlemen, this is Destiny FM.
Yule yule alivuliwa mavazi akatemewa na mate yule yule nchi kwa uwezo wako mkuu na kwa mkono wako ulionyoshwa. Sasa mababa umeziumba mbingu na nchi kwa uwezo wako mkuu. Sasa mababa umeziumba, sasa mababa umeziumba mbingu na nchi kwa uwezo wako mkuu.
Ayo, what's up, features? It's your favorite girl, Pam Gatch, 254 Kare Kamero, and I'm hanging out with the super DJ, DJ Git.
Sasa mababa umeziumba, mbingu na nchi kwa uwezo wako mkuu, na kwa mkono wako ulionyoshwa, hakuna jambo lililogumu kwako, hakuna jambo
tamam.